Premium. Zstairsmood.com. King Nat on the beat, so you know.
Someone akashi winga pango kubum cash. If he that you wapanga solo lum cash. Wasanga kwato wakaches a beum pash. Ira ira guy guy. Yeah. Someone akashi wapangi do kubum cash. If he that you wapanga solo lum cash. Imo wapela kuna matu yo bum pash. Ira ira guy guy. In any sango, one did mama waduse. Mama waduse, mama waduse. Pose to a pita baleti, mama waduse. Jere wasko no. Mwana kashi kwayo kukwana sanga ni mama waduse. Mama waduse, mama waduse. Chipanda chose chimu itati mama waduse. Achiponya pomsa.
Ate, chidobela menso siku bye. Oh shit, this ain't cool bra. Menzo funo mufaka pa nyumba. Sinazivi ati enze wajumpa. Manje inyamuka bipi. Masiku yonze enze lipa dipi. Penangu nenzo soko neza limbi. No wanda na nimenye saka nzimbi. Enzo funa che kuchitana. Nenzebe ya idea shie chitana. Nichi mama walu sasi chitanai. Chili na lubilo wa chitanai.
Oso mwana kashi winga pango kubo mkash. Ifi dati wapanga solo lo mkash. Wasanga kwate wakwacheza peo mpash. Ira ira guy guy. Oso mwana kashi wapangiro kubo mkash. Ifi dati wapanga solo lo mkash. Imo wapela kuna matu yobo mpash. Ira ira guy guy. Ine ni sango wandi ni mama waduse. Mama waduse, mama waduse. Pose tuwa pita baleti mama waduse. Jele wasko no hey. Mwana kashi kwayo kukwana sanga ni mama waduse. Mama waduse, mama waduse. Chipanda chose chimu itati mama waduse. Achiponya pomsa.
Apa knife pen, I can't concentrate. But gelo usangwa concentrate. Mizimu konka konka mwanga ndine kadet. My feelings yanga yonsi apa dead. Hale mweneka humble, simple pankope. Uyu naipe lampa kankope. Na papa fena mulo sawu. Wait, na chila balisu wawu. User, teine loser. Guza, walibalusa. Wipala manamu pepi na posele. Ile nkalipa inshita na posele.
Oso mwana kashi winga pango kubo mkash. Ifi dati wapanga solo lo mkash. Wasanga kwate wakwacheza peo mpash. Ira ira guy guy. Oso mwana kashi wapangiro kubo mkash. Ifi dati wapanga solo lo mkash. Imo wapela kuna matu yobo mpash. Ira ira guy guy. Ine ni sango wandi ni mama waduse. Mama waduse, mama waduse. Pose tuwa pita baleti mama waduse. Jele wasko no hey. Mwana kashi kwayo kukwana sanga ni mama waduse. Mama waduse, mama waduse. Chipanda chose chimu itati mama waduse. Achiponya pomsa.
Fairly so. Alive. Spin Jinx Justin. The ex-boyfriend.
Downloaded.